Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me.
Do you really love Him?
I love Him.
Do you really know Him?
I know Him.
Do you really love Him?
I love Him. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loves me.
Aguwo konye wanyi kuru nobe.
Adi
ogwa me azan kedere. Aguwo kezebube kuru nobe.
Adi ogwa me azan kedere.
Aguwo.
Aguwo. Aguwo.
Aguwo.
Aguwo.
ozi na-ekele gị. Imeriri ka ọnwụ mmemeri kiri kwesị m ụlọ, kwenye m meri Jehova, a sị gị nara ekele, imela ụda dị. Ọ gwụsịwo ọrịa m dum agwụla, enyi nwoke ebezela. Jehova gwụ gọrịa gị, o tela aka iji na-asọ nwa, eze ebube ga-enye gị nwa n'ụwa. O tewa aka iji na-asọ dị nke gị, nwee ndidi, onye nwe m ga-emesi anya gị.
Oh, no.
ọra wụ sei onye nwe m wetara olileanya mụdịka ụwa gharịpụrụ m nnukwu na ibe gbara m ọsọ ebusi m ikpere m nara afọ ọdịdị akpọrọ m ọka yome ọzara
Oh,
be mono no boroso ine chebe modadio mbe mono ni muwa onye nwe muru nwae mbe mono ni yuko ibe na weleta mo onye nwe mu abogini